Inama mpuzamahanga 26 ku bukungu bwa Afurika izitabirwa n'abantu barenga 200,000 barimo abayobozi muri guverinoma, abayobozi mu bigo bikora ubushakashatsi, inganda, abayobora imiryango itari ya leta, amadini n'abanyamakuru banyuranye. Iyi nama izaba ifite insanganyamatsiko igira iti uguhuza umutungo wa Afurika binyuze mu guteza imbere ikoranabuhanga. Mu kiganiro n'abanyamakuru kuri wa mbere, Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi w'u Rwanda Ambasaderi Claver Gatete ari kumwe na Madamu Elise Yakanza, umuyobozi wa World Economic Forum muri Afurika. Aba bayobozi bavuze ko bahisemo insanganyamatsiko kugira ngo Afurika nayo ijyane n'umuvuduko w'iterambere n'ikoranabuhanga ryihuta isi irimo. Minisitiri w'Imari yavuze ko iyi nama igiye kubera mu Rwanda iziga cyane ku bibazo bya Afurika, uko itera imbere, imbogamizi ihura nazo, ndetse basangire ibitekerezo ku buryo ibibazo byugarije Afurika bijyanye n'ubukungu byakemuka. Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi Ambasaderi Claver Gatete yasobanuye ko u Rwanda ruzungukira byinshi muri iyi nama.
Twebwe tubyungukiramo byinshi cyane kubera ko byinshi barimo baganira, yaba ari ikoranabuhanga nk'uko mubizi turi u Rwanda rwacu mu kwisunga. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika niwe amanama menshi hafi ajyanye n'ibijyanye n'ikoranabuhanga usanga ari we uyayobora ku rwego notari ku rwego rwa Afurika gusa ku rwego rw'isi. Hakaba harimo rero ibijyanye n'ubuhinzi nabwo natwe ubwacu tushyize imbere, ibijyanye n'ingufu, hariho rero ibijyanye na none financial services, amabanki yacu, icyo twakora kugira ngo ikoranabuhanga rishobore kuba ryafasha services zacu zitandukanye. Hari ibintu byinshi cyane aha ngaha tuzaganira kandi bifite inyungu ku Rwanda.
Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi mu Rwanda Claver Gatete avuga kandi ko iyi nama itazagirira akamaro igihugu gusa, ko abikorera baramutse batanze serivisi nziza iyi nama yasigira benshi ku madolari.
Abantu bose bari hano kugira ngo amafaranga yabo menshi yakwiye gusigara hano, niyo mpamvu twashyizeho ibintu bitandukanye bituma noneho buri munyarwanda wese, yaba ari abanyamabanki, yaba ari abacuruza ibintu bitandukanye, harimo ibikoresho bitandukanye, ibyo bagurisha, ibyo barya, ibyo bagira bate, aya ni amafaranga azaza hano gusigara hano mu Rwanda. Niyo mpamvu twakanguriraga abikorera cyane cyane kugira ngo bagire uruhare kugira byinshi cyane bagurisha, ariko nabo bafata abashyitsi neza ku buryo ubutaha bazanagatwa.
Abikorera bo mu Rwanda cyane cyane abahanga ibintu bishingiye ku muco nyarwanda baremeza ko ifaranga ry'abitabiriye iyi nama ryatangiye kubageraho. Bwana Birasa Bernard, umunyabugeni w'umunyarwanda, yabibwiye Ijwi rya Amerika.
Ni mu bugeni umuntu ashobora kumenya umuco w'igihugu. Urugero nk'iyi tablo nkereka y'umumama usimbiza umwana wiziye urubyaro, hari umugabo w'umufaransa uri hano yarayikunze cyane, arambwira ati rwose iki gihangano nagikunze.
Ubaha agataburo niba yakaguze yakwishyura ngaye akambona hejuru?
Nta mafaranga, ni 100,000 agomba gutanga.
Usibye abakora ibihangano, abanyamahoteli baganiriye n'Ijwi rya Amerika baremeza ko inama nk'izi iyo zabereye mu Rwanda ari inzira ibaganisha ku rwunguko rugaragara. Bwana Karima Graciani ashinzwe abashyitsi muri hoteli Remigo, ni hoteli ikorera hano mu mujyi wa Kigali, avuga ko kugeza ubu abazitabira inama mpuzamahanga ku bukungu bwa Afurika barangije gufata imyanya muri hoteli yabo. Yatangaje ko inama nk'izi zizasiga abanyakigali bakora imirimo inyuranye mu byishimo.
Kuva ku itariki 6 twebwe nibo batangiye kuza, ukaba wumva ari uko rero uyu munsi n'ejo cyane cyane twe nibwo dufite abantu benshi.
Watinda ejo bundi nta cyumba yabona muri iyi hoteli yanyu?
Ikivuze ni ukuri, uretse nanga muri hoteli yacu n'ahandi henshi aba turimo kuvugana, ibyumba bimeze nk'ibyashize, ndavuga cyane cyane mu mahoteli meza. Inama nk'ingi igiye gutuma abanyarwanda bazasigara baseka, kuko twebwe uretse nkatwe nka hoteli, ariko ni ukuvuga ngo habazagiye ndabajya bano bantu baje n'umwanya wabonye wo kugira ngo batembere bamenye igihugu. Ni ukuvuga ngo byanze bikunze ba bantu bacuruza uduseke, abanyamahanga nk'aba ngaba iyo bahageze byanze bikunze bagira icyo batahana. Abanyarwanda benshi cyane cyane bari hano muri Kigali nizera ko byanze bikunze bazasigara bamwenyura.
U Rwanda kandi rurateganya gutangiza ikiswe Kigali Innovation City, ahantu hazaba hahuriza hamwe ibikorwa remezo n'ibyangombwa byose bishyigikiye iterambere binyuze muri siyansi na tekinoloji. Inama ya mbere nk'iyi yiga ku bukungu bwa Afurika yabereye muri Afurika y'Epfo mu 1990, indi ibera mu gihugu cya Zimbabwe, Namibia, Mozambique, Tanzania, Ethiopia ndetse na Nigeria yabereyemo umwaka wa 2014. Usibye abakuru ba za guverinoma, abahagarariye ibigo nk'amabanki ndetse n'abashakashatsi, abacuruzi banyuranye bazitabiriye inama, biteganijwe ko inama izabirimo n'abakuru b'ibihugu b'Afrika bagera kuri bitandatu barimo Perezida w'u Rwanda Paul Kagame, Ali Bongo Ondimba wa Gabo, Alpha Conde Perezida wa Guinea, Uhuru Kenyatta wa Kenya, Macky Sall Perezida wa Senegal na Faure Nyansimbe Perezida wa Togo. Assumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.